Muntu olunaku lwalera afundikidde campaign ze mu kitundu ekyetteeso era nga afundikidde mu bifo ebyenjawulo byasobodde okubeera nga atalaaga ku bifo ebyo kwe kuli ekifo ekyebukedeya ayiseewo ekkumi naye agenzeeyo so ng'ate ne Ongino nayo asobodde okubeera nga atuukayo eno abategeezezza nti ye yekka ayinza okuzza eggwanga erya Uganda ku mulamwa olw'ensonga nti omogoddwa nnyo ekibiina kya NRM. Abeeno Mugisha Muntu ababuulidde nti ebyobugagga ebyensibo Uganda byerina bigimala okusobola okubeera nga etambuza bulungi ate ng'eri ku mulamwa nga n'olwekyo ababikozesa bye batabikozesa bulungi. Ono yayongedde era n'abategeeza nti yasobola okubeera ng'atambuza eggwanga olw'ensonga nti alazeeko ku bimu omulamwa gw'asobola okubeera ng'atambulirako agulaze bannayuganda. In fact Mugisha Muntu ajjukizza abantu mu kaseera we yadumira amagye g'eggwanga 1998 awo Mugisha Muntu yali adumira amagye agambye nti akaseera ako yadumira bulungi amagye eggwanga teryafuna butabanko bonna, kitegeeza bwe bamuwaamu ekintu asobola okukikwata.
That person has got to have a team of men and women who are honest, who are transparent, who care about the country, who care about the people. And to me, anybody who picks in the seventh, you have to ensure that he has been an honest man, has been someone who has the skills to manage the politics, the economy, and the security aspects of governance in this country. When I've had that opportunity, they appointed me to the cabinet in 98 when he moved me from command. Give me a cabinet position. Could I stand down? Now imagine, if I had taken it up, most likely I would still be in the government. I would be messing up this country together. But to me, I'm different. The way I look at things, the way he looks at things, we are on opposite poles completely. That's why we separate.